Ukufu ya muka mwini tabashi
nikish. CKMusicPromos.com.
Fundies on this one. Evo choice.
JC Records Product.
Heart broken yandi mana manu. True story nda jala mojano. Wali love ulu yandolu myontano. Kuliba mbina reka na nona. Pali webo na refa na nota. Eko wanshani kwisa kuno. Tukawesha nya ansa nino.
Natasha.
Kuli webo nino mwa ino.
Yeah.
Nepo waluba kufwa na no.
Yeah.
Kumasiro wani mfuru kama foniku. Apa sunga ndi kwa liko wa kubuko. Kwila mujitima tie konkanya go.
Ilia lafu nelandi we. Uno mwezi noli windi de. Anatasho li kuindi pe. Bebe. Bebe. Ilia lafu nelandi we. Uno mwezi noli windi de. Anatasho li kuindi pe. Bebe. Bebe.
Natasha iwe.
Wanisiyanachikongo baby,
nangawaiwe. Wanisiyanachikongo
baby,
tima wangatasha wenzu nakukonda iwe. Nanguna sankapo nisiyanachilonda ine. Mpose nezo chita tasha nezo kukani zila we. Kansi nawe tasha ulina we ugani zila.
Singa na meine nikalikulosha. Nani lota nisa kila oni usha.
The one chita tasha sinizaleka kudanda ula. Ndikuwe jolo ndiriguri. Mwanizi ya mea muguri. Ndakuwe ya meuriguri. Baby, baby.
Ndikuwe jolo ndiriguri. Mwanizi ya mea muguri. Ndakuwe ya meuriguri. Baby, baby.
Kini alafu nelandi we. Uno mwezi noli windi de. Anatasho li kuindi pe. Bebe, bebe. Ilia lafu nelandi we. Uno mwezi noli windi de. Anatasho li kuindi pe. Bebe, bebe.
Fundies on this one, this one. Ukufuwa muka mwine tabashindikish. Twala choice on this. My jam I see. White Tattoo,
JC Records Production.
Na kwa minwe, K-Moss, I see you. Last is in my pick. Seveni, Young Mampi, Landex, Bene Kums, I see you.
Aha,
yeah.
Mighty don't tell a lie.
My boy, I see you.
CKMusicPromos.com.